bombs.
It's your boy Vanito the owner,
the hit maker.
Ciao Zizo, vintu vina matashako sinizi wanga tuma ni kumbukako deep down my heart mtima unaponya ndawa this time ni machali great pali is a time nenzo penda ndio wanga super date hawa wist ina dating epo iwe 9 cause you made me kuskut tenga vima 9 nikatuma phone ati number busy uvipanga big time wati uri busy nikapiti samo pen move unachita mtima umawawa kusowa na vochita hawa wist ina kumane epo iwe 9 Wandu benza ziwa li ulavu iwe 9 Venona ni chita, awe mfachukungwe na choka muli shaku Nambo vina song, sinizi wa why Kayona ni jesa, ndewa vene vichitika sinomo
Oh baby, ushonga ni kumbu keko Oh baby, ushonga ni kumbu keko Unani kwenye la mutima wanga Nupasa wina labu yanga
Kapasichunioka waf nothing to say since wanipoka mapao Love wenzo nilangisa pa manze inasowa Osa ziwa enze fake flashlight wenzo towa Nisanika sanika kansuni panga brand Kukupasa vili vonse my love never mind Wenzo funa sugar daddy na pajelo hypad Unani panila mutima kuno danda ula mwante yeah. Okay, Send me the text in if it venzo short Tangaluwa na pangono nenzo bila kuripote Every thing to venue una simba mene nenzo lota Tell me useka kote on media veo post that
Baby, wishonga ni kumbuge